Just got it from GuccioApp.com.
Era Bomino. Shimutapa.
It's the bigger of two.
Baba ume di chaume. Mayo adi fiane chane chaume. Delele, yabesan di chaume. Nibode inje ni wana di chaume. Shitipenda muka mudune di chaume. Yatindale pwensa labane di chaume. Nagba fite, nagba vute nendi chaume. Baji toshi ponye fragi nendi chaume. Di chane chaume. Mayo adi fiane chane chaume. Finger cross and end in China, Chaume. Mwimpa shaku tuwa ume, ndi Chaume. Shala mbepe shapati sangwa nankwe. Sangwa na masaka mula bamu naba nankwe. Pussy yas na we snitch nigga body gangwe. Kale na bamu na shasha mirate jindakwe. These niggas are cold niggas nga kwata fya kulomba. Chapa malesi nkongo lolo fya kunyonga. Kachuchuga kwamba kobu fya timle mulumba. Claiming to be pretty when you know ulindonga. I'm a mbuku derela so fuck it bring it on bitch. Ndi Chaume but you are lucky I'm a good bitch. Nine dabia Chaume chinga kuchindisha career. Don't you dare put me in a gear, one for dear, half fear. Baba ume ndi Chaume. Mayo adi fiane chane Chaume. Delele, yabesa ndi Chaume. Nibode inje ni wana ndi Chaume. Shitipenda muka mudune ndi Chaume. Yatindale pwensa labane ndi Chaume. Nagba fite, nagba vute nendi Chaume. Baji toshi ponye franki nendi Chaume. Ndi chane Chaume. Fiane chane chaume. Nangu finger super finger kose nendi chane chaume. Kinjela popa chingola. Mwempasha kutuwa ume ndi chaume. Kula ya daddy ufa bueno kufa it's a baby boy. Ilo wa muzadi family ukaleta joy. Aze ghetto boy na vision ya kabana boy. Competition na ine niketa kiuchu sudai. Beni goza mbusa mule tene potato. Ubike bone bani bangeza mkupota bani. Nukwa mbuso lubani nota mfutu wa mahani. I'm all about the money choshi fayo kula chani. Nechane chao mechana chao mate mate. I'm ready for oh tene pojaro skuru kukude. Sarika pokuru isadi mpakari tente. Nali shime kona fuma kaba kusake. Baba ume ndi Chaume. Mayo adi fiane chane Chaume. Delele, yabesa ndi Chaume. Nibode inje ni wana ndi Chaume. Shitipenda muka mudune ndi Chaume. Yatindale pwensa labane ndi Chaume. Nagba fite, nagba vute nendi Chaume. Baji toshi ponye fragi nendi Chaume. Ndi chane Chaume. Mayo adi fiane chane Chaume. Finger cross and end in China, Chaume. Get to Ken, Ken, get to Ken, Ken. When Pasha could draw me, Chaume. When you are
Chauta one, Optic, Baboda.
No Labacona, Macopa Boys.
Landana Vena,
Captain OJ. Kinjela Popa, Chingola, Papa Luthi.
Papa Skole,
$3, Champion Boso Stars.
Baba, 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 Baba.
Squeeze my name.
Baba's gole.
Boss Suiza. No mumana. Na mani kingdom. Boss Chingola. Dola bako uksambaga. Bende bampa papoti. Kwisteza bako zate. Na exi family. Dabesha. Zandia molai. Abashala mochileisa. Nibina chotecho. Kukosa fiyo kurorele.